jande woronja e jenay deri dewtere mata yidde jambi e hirade sakitinde assalamu alaykum higiraabe kettinibe miden channa on deri inde lamdo jomirawo jon jam miden beltina ko min baawi wartude hande ga yottinde siriyaji men do habar burnan kesam anono andirdon eden goni deri jande dow linjila hanono mata windiri dun en nani dow burnan e golle Isa almasihu wakati Isa rimano malaika wi Yusufu
indiramo Isa kanko hisinta himbe makko e hakkeji mumen
sababu ko Isa wari der duniyaru woni hokkude e lawol ga hakkeji men jafe o wari soptinde bibbe adama deri bawde hakke e seydani o wari wurtinde en deri maccangaku deri laamu seydani o nanna en deri seyo teddugo ko tawete tan deri laamu lamdo burnan Isa fu wadi konu hakkude bawde nimre e laamu jeygol wakkati o wonno cukele pamarel seydani golliri laamido hirdus ga siade e warde Isa de seydani si ake Isa yofa lawol gol lamdo anniyimo ama Isa jalake hakke e seydani der duubi tati Isa wajake habar lobbo dow laamu lamdo o nyawti himbe he nyawuji duddi Isa na don hippa e hela kuddi di hakke e seydani gaddi der duniyaru ama waybe Isa no duuda yaade jangino makko no nauna ardibe dina yahudankobe faabe kirimo sanne gan inde makko no mauna yaade e be jidi mayde makko handen en puddan jangude de suraji tati chakitidi der linjila matta nani konu chaka laamu nimre e laamu jeygol yottoto to buri sembe burnam e golle Isa der duniyaru badake hantude en gi an seydani no golla e balaa'u e hakkeji bibbe adama Isa fottan golle bibbe adama bonde suuno cedaaki fewre jambi e badibe mo boppammo o yawete o fiete e ko sakitoto o warete no nandi hano seydani jalake Isa jaygon duniyar dunyi fete nimre laamoto ama nimre laamata ko fa boya mayde Isa hanati mode den a nyere de wawta jogade Isa almasihu o jaloto gam mayde makko hana aniya himbe bombe non ama aniya lamdo non du woni aniya lamdo illa fuddorde denne Isa no andi no warandiri duniyaru gam mayude en nani no Isa tokkirta lamdo babirawo der burna mum fu joni en nanan o tokki muyde lamdo babirawo fa o mayi dow leggal bardugal der burna makko fu o wadai hakke abada o murtai he lamdo o samai baade worre der si o seydani joni Isa no hokka yonki mu hano sadaka chakitido mo wala felore gan hakkeji duniyaru mayde makko woni lawol harto o hisinirta himbe makko he hakke haro mayde makko o hebata jalagan chakitingan dow hakke mayde jahannama e seydani en nanan dun der siriyaji men garoji acce jangen der mata sura laso e jeego aya go o yaade woronja
wakati Isa timmino wajumum o wi'i a hibe makko o don andi ko balde didi kori he julde dimdinol israilankobe bi neddo hokkitirte gam tonte do leggal bardugal limamibe mawbe he mawbe yahudankobe kawri wuro mawdo mawbe limamibe gom bi etedo Kayafas be chawondiri gam be keba no be kiliri Isa be nanga be mbaramo amma be bi'i to en gadudum wakati julde den gam to himbe murtu
Isa wardi a hibe mun deri Ursalima gan julde dindinol Israilankobe o jangini be do garol makko didabol ama jonin wakati janginol hanti wakati mo Isa nangete tonte wari Isa no andi ko wakati julde de handi mayude ardibe dina yahudankobe gadi habbidane gan warudemo ama basi gonno don Ursalima no hewi himbe warube gan julde den e inde Isa no beydo yaade be kuli umminde murtugol dembe domi fa julde den kanta ama lamdo kan anniyi wakati mo Isa handi mayude hana kambe acce jange fa nanen ko wadi
wakkati Isa wonno Baitaniya nder baade cheppindo gom biyeteedo Simon. Debbo gom adimo no jogi faandu nebam urdam chaadidam sanne o tawi Isa no nyama o joridam do hore mum. Wakkati a hibe bengi unodun den berde mabbe metti ibe mbi'a gam dume wadi nebam dam bonira ni idam wawi so nede cede dudde de kokke talkabe. Isa fami ko be ngoni ibe kala nden o wi ibe ko wadi ko don torra debbo o hunde lo bere o wadani kam gam talkabe no gondi he modon wakkati fu amma min mi wondata he modon wakkati fu o wuji nebam urdan dam he bandu am gam siryade mobol am gonga kala nami on nokku fu to habaru lobbo o waja der duniyaru ko debbo o wadi dum no fillete gam mikitade he makko. Yahuda Iskariot goto der ahibe sappo hedido ben yehi to limamibe mawbe bem wiibe dume kokkaton kam deni mi watti Isa der juude modon den be kokkimo tammaje chardi woronja illa nyande mum Yahuda no tefano hebirta no jamborto Isa.
Yahuda goto deri ahibe Isa sappo e dido an yake jambade Isa en anda gandume taute o mosuna cede sanne taute o matai beldu Isa. Yahuda tokkimo dubi tati o mili hebude nokkure bawde deri laamu makko amma joni Isa halanibe ko wodda mayude. Isa lataki almasihu jom bawde mo odomuno o bonni dubi tati deri burnam makko tokkude Isa o hebay fui tawte du wonno der miloji makko wakkati o yehuno to limami be mawbe ga wallude be o jami be foti kokkotonka cede foti Isa wadata be kokkimo tammaje chardi woronja dum woni cede maccudo na ko foti cede gollan jeddije sedda der gesa dum duuda amma idu wadana Yahuda joni limami be mawbe kebi notagol basi mabbe. Yahuda no yarambe faato Isa o tefa wakkati e nokkure to be bawi nangude Isa der cuccukka nanude ania Yahuda no bonna bernde sanne amamata duha lani en tarihi do debbo yudo Baitaniya ko sendi debbo o e Yahuda no mauni sanne nani debbo paamudo e jabudo ko Isa badake maide bernde makko helay he Isa a omo hewi yidde e yettore o wari to makko o wuji nebban do hore makko ga siryade mobol makko debbo o hokki Isa ko woni der bawde mum fu o wanji nebban urdan chaadi dan do hore makko der yidde Isa no burani mo hunde fu en jaha yeso der jande men
nyaloma arano julde buru mo yufinaka a hibe ben gari to Isa yamimo bi'i to en gidda min kiryanowe hirande julde dimdinol israelankobe o jaabibe o wi'i njehen der sire to wane bi onmo modibbo wi'i wakati on yoni der baade maada kan wadata julde dimdinol israelankobe den kanko he ahibe makko ahibe be ngadi ko Isa wi'ibe be kiryi hirande den
julde buru mo yufinaka no julde teddude to Yahudankobe wakati no mo himbe Israel miccitoto no be choptinira deri maccangaku deri Misira julde de no gada balde jeddi nyalade arande jawdiri no hirise deri lasara on hirade julde nyamete dun no nandi he hirade de himbe be nyamuno jemma mo be choptinte deri maccangaku Misira odo miccito tarihi ona Musa yamiri koreji fu hirisa jawdiri e moita jijandan do dambule chudi. Gankite lampno no waran do Misira. Malaika maide wari afo fu amato wodi jijandan o witaketon himpe benkisi. Hitade fu Yahudankobe no michito jemma o haro hirande julde din inol mabbe. Isa no yidi wadi dudehe ahipe mun julde de ama gata wakati o. Dun latoto ko buri miccitaaki denno hirade de latoto alama maide Isa Isa jawdiri lamdo latoto jawdiri julde din ino Israilan kope den. Iya makko rufete ga hisinde himbe hekite lamdo. Ketine.
Wakati hiri, Isa jododi he ahibe sapo hedido ben. Ibe domi hirane den. Wakati be kitotono den, owii. Gwanga kala na mion. Goddon der modon no jambo tokam. Sai be balini sanne, be keddi ibe jamamo goto goto. Neto fu no wi amo. Jomam, korihana minnon. O jabi be owii. Chudito he am jungo mum derle angal. On jambo tokam. Bi neto achan duniaru hananot unwindira do makko der deute. Amma bone saman do jambo totomo. Jomum deniri makano non, denno buranandum. Yahuda jambo itotomo on firti hunduko, yamimo wii. Modibo, korihana minnon. Wajabimo, owii. Anhali he hunduko ma. Wakati penyamano den, Isa hoji buru, yeti alla. Helti, hoki ahibe ben, wiibe, jabe, nyame. Numuwani bandu am. Gadamum, o adi nyeterde, o nyeti chabijam, o yeti alla, o hokipe o wii, njare onfu. Numuwani ijam am tabintinojam amana alla, dam dufete dam gam hakeji himbe heupe njafe. Mido hala na on, miyarata chabijam dankaden, seini nyande njarido wami hemoton kesam gom, derlamu babirao am. Gada benjimi jimi jabura, bemburti, benjehi do wamde yetende wamde jeitun.
Isa no andi hune fuko watata. Omo andi ko wakati chupato gamaide mako yotake. Omo andi ko Yahuda jambotomo. Omo andi gandume o handi mayude. Kanko woni jawdiri lamto, kiriseteni gang adude hakke duniaru. Den Isa adi buru e chabijam. O golliri hano alama bandu makko e ijam makko. O wi ibe. Dun woni ijam antabitino jan amana alla. Dan dufete dan ga hakkeji himpe hewpe jafe. Maide Isa latoto amana keso chaka lamto e himpe mu. Denno lamto wadi amana na potal he himpe makko. O no dipe deri kautal makko. Lamto wadi di Nuhu, Ibrahim, Musa e Dauda amana. Amana goto fu no tabbitina no wo iri he ijan sadaka. Joni Isa no don wia, ko ijan makko no rufete ngan tabbitinude amana keso chaka lamto e himbe. Maide Isa hoki lawol yafade hakkeji men. Denne, edembawi wartude to lamto e hepude kautal he makko. Illa jamanu Musa lamto yafake hakkeji himbe mun gada betubi, bekokkimo sadaka. Tikere lamto sami do bisa deri nokure hakkejo on. Ijan sadaka o kan yopata gan hakke on. Seni ijan rufaka yafo hakke wala. Ama ijan bisa hejata fa abada. Joni Isa naton hokkitira hore munga sadaka gan himpe. Ijan makko kan yopani hakke men. Kanko woni sadaka chakitido. Mo wala felore gartirowo ento lamto. E ontonowo e lawol natude der lamu lamdo. Isa beydi halande ahibe mum o wi'i. Mi yarata chabijan dankaden. Seyni nyande jardi do wammi he modon kesangon der lamu babirawo am. Isa no andi ko dum woni hirande sakitinde. Amma dum hana timmode. Omo andi ko nyalade go warande be fube kawrete kaden. Omo hala do hirade maude der alijanna. Wakati andube e jidube Isa fu kaurete, yube kureje nai deri duniaru du deri lamu lamto du mingu. Isa no andi ko maide mu waddan jalagal, e ontana himbe dupe lawol gannatude deri lamu makko du mingu. Higirabe, ache kantire siria menderi duaere. Isa jomirao, menjetima gan ajabi warude e mayude. Min jettima gan harmaide ma min kebi lawo soptinede der maccangaku seydani. Min kisinama he hakke, maide, e konyande gom min natan deri alijanna yeso babirawo tedduɗo. Wallumen, mi laato hano debbo mo nebban urdan kewdo yidde e yettore giduddo hokkudema ko woni der bawde mum fu. Amin.